ngiphindisela nenkinga ngeke nginiswele ngeke nginiswele ngeke nginiswele yebo uyafana angeke ningimele nikhuluma kakhulu nithule ningibheke ngizela nenkinga ngeke nginiswele ngeke nginiswele ngeke nginiswele suka 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 dadendleleni suka dadendleleni suka dadendleleni suka suka ay dadendleleni suka dadendleleni suka dadendleleni suka.